Alan go'o lewru mai hitaande 2022 sakiraabe kediibe bisimila modon actujine amen nyaloma hande ne wondi do Oumar Waygalo Oumar hon nyallirda
be selli basu fo daya lisi
Waygal ho jogada sakiraabe amen be hande
sembe kabaruji di anni en puddiran nokku no dirta do yoro so wakande julde battinonde be quality wiide kofobe kanye morobe wonbe tonbe kay kebi tewdi sanne sabbe de ko heewi sukabe fu yottikibe ton ciagal muuden garan kala no wattu joro ko wonde bangudle ande kessede kambe sukabe hurtobe so bami fa naati le dewletobe dambito jatta be patata photo ngaji mabbe yaad le bema ande de andabe kabaru ko be noddirta do tobe kay bi sa jeewi dum wona golle lobbo ngaden timiniret birki sambe caldi
Waygalo min jaalan yoro so fami kara hala landingol julde edin
a wo fay fe sisi dun kambe kofobe wonbe tonbe kanye morobe be kebi ton ciewdi sanne sabbe de sukabe hewbe kanye ji so jotto yibe ton fa kebe famtar kebben be do kofobe kanye morobe gombe to yoro so to ko tifi do hen
nga bara golla nga ana yihrana wodiri li batta wonde julle mena ba kilen ko heewi ko warta jot tatte fe damudun meda fu golla nga giddi betel lay fa hakuna jamman sumetilo rawna kan hikka fu goto jung am menenge yoro so doni wonmi e yimbe heewbe na yonni kuje wara morota tan dan meda wa morde ko wara wotere teme didi ma teme tati
teme flabe keme stababe
waygalo jonka min jaha yidoide sukabe kurtinobe na landinbe hurtinde do bame ande
a wo fo fi ali sisi be do sukabe so bami faabe kurtiki fu fota sukabe robe kanye ko nande muude photo ngaji ni ba santi poyad le bem ande to kambe do to be kanye andabe kabar fina tawali leedi me din di quality sa yewi dum wana ko moddi sabide na hana hollude ko woni e suudu mudun fa kebe famtaade fa ande kedden Ousmane Yali Boudi
e wi be sukabe o watto ana jogi na fa sanne le kurtungo ka e be darte sukabe kurtinobe joni ngattan ko e mben hakilo teddina o watto jogi do na fa sanne le dewgal mo ben
culturellement
fina tawa meden so arfa bi debbo kursnama an han nangude hore mudum itta hore mo kulleji ko heewi ga sa ifye hanne tawale dewle meden ko wala fola kune gorbe debbo kasi ko heewi mo fu telephone mo sabi dum sabdina mo yida fu ana nella fok nga jaade bangi mana nelindra photoji alla sur en tan hokke hakkilo lobbe
e windo ko be hakkilaji yombaybe watagumo yombaybe ngatta do bembe ande de ko sabbi bini dun yo sabbe birugol bongol e be darta e sarabe daro e darde mu ben
debbo wakkata hursnana hana fe fenyira telephone ma wi'a bama photoji ma nella fok nga jaade wala woni tante mere wongina ko heewi mebbe jaade yoraba ana jaba hal honka amen
e ɓe natta inniraɓe gatta koyɗe mumen ley birugol sukaɓe fo ɓuuri ɓiɓɓe rewɓe
jardin awol ngeni sele ngeni kan e ɓaɗade muɗum le commune rural bafula ɓe bouretiji naati le jardin ayi maɓe ɗi ana heeɓa jonte ɗiɗi jon
awo fe fe wiyama kala ko tawi ton ko nayri bangal hako kañe ko nandi e muɗum fu Ali hollita wiye ɗi ñaami ɗum wattu jonono yimɓele wonɓe tonɓe kollitiwiɗi ɗum wembi ɗum en sanne fa keɓen famtade keɓɓen kamɓe yimɓele ɓe nokkule muɗen ñama tonɓe koɓe cifi do hen
huri ledde koy babarti warnaat e mum ñaami haa wadde fa timmi di babarti ana heewi tatte fulle ladde amen nokku futa yewiɗa a yi ande di dentande ledde ɗe di ñaami haa ko ledde fa timma mi kawɗa gooto ana jogiɗo gesa muɗum ledde fo wonde gesa ñaami haa kon fa timma nokku futa ɗi babarti ɓetti ɗi waɗan bonna lam mawɗo giddiɗi warde genne amen ne hono badde ledde amen ɗe fawtata haa ko ledde fof ñaami fa timma
hooreɓe kumaniɓe demalle nokku o kana waltina hakkillaji yimɓe wiide ɗiɗo buretiji ka buretiji ƴaɓɓotoji
ɓe kollitiɗi jamare wonde to nder du joƴƴina hakkille muɗum saabi de sa ƴeewi ɗiɗo buretiji hakkoji tan ñamar so ƴaɓɓo Ali Cisse
ɗum naɓata e yewtere amen minimagi Waygalo le minimagi amen ñalawma hannde o min gara min kala haala ñalawmal adunar Allah no kertanaɗo boomi jambinteɗo noga e jeenayi lewru avril hitaande fuu
a wo fo e fewi yimɓele jimoɓe kañe womoɓe wonɓe li adunar ndu fuu jambini ɗiɗo boomi le leydi mali ndi micciten e wiide sukaɓe jokkaɗo hewɓe kañi en goni nayirade e boomi wattu jono kañe ko nayiri bangal jimi wattu jono eɓe gondedi rentinde ɗum wonon jimi andaɗe kañe jimi iwroji caggal leydi ndi boomi andaɗe kañe boomi iwroji caggal leydi ndi fo ɓe gondi e rentinde ɗum le nokko fa keɓen famtare fande keɗɗen Ousmane Yali Boule sitan sidibe
andi ɓe boomi fu jambini nogay e jeenayi lewru avril ndu ñalloma mo keƴana e wi basumana kuyate artiste bomomo mo mali wala fuko fotinimo boomi
mi e mumo wurmi sabdina so miɗen muma mi seeton sanne min wela kam fa wala seeɗa mumogol woni gollal gotal ga janggumi adna tuta andumi
si boomi fu ana gonduno waɗede ɗo boulevard de l'indépendance ɗo iwde boomi fina tawa fa yettade boomi ñawtuɗi Alou Cisse bomowo jimmi ñawtuɗi ana waɗano dango no ndenago ha walo bangal nawtaragol moɗon no huncini
partout dans le rue du Mali
tatte fu sa nari le leedi malni a tamen manaji ana tippa tatte fu gade manaji tippetede ere jogi nafa san min gemi lamdo yimbe parti tippode manade kal sabdina meme sodande dum wana to sabe subnan ni kuje de
ce qui va détruire la nature
Youssouf Diarra kanyo bomo jimi fina tawa nadu kasen afro hop e wi mako bomi an e ko tawden
la danse afro mumgo
entre afro mumgo kason ga le mumgo fina tawa meda do yalti dum sabe so be wi adum danse afro
yalla bomi ana yaya so le mali andim be golle mudun anandarta e kanan ko be leedi ndi be yido hunjininde o golle hore
dun nabata en bilki sambe challi waygalo fala nyaloma hande o ka wala fu entrepreneur ke bonado jaga bula e leedi mali
non wori ali sise woli tindi ko batto yimbe le chapande jeegom kanye gonnon dartude hollitan weddu le yimbe le taton tan kanye gonno suudede le dedo yimbe le taton beddu dido be fu yo hobbe non goto yo pio bolon kibbe le leedi mali fa hande on kabar fiugol bolon en kalam je olympique ko hani wadde nokku no dette brésil kambe be gana nanobe sande kanye e bawa halaji on do dette mumbe do hollitan weddu gabdo kawtal han fu ko tonde ko on lewru me hunti may to le sappo e je lewru me waro
waygalo hitane fu le lewru ramadan do tukabe je kolbe ngobbe le dede bagadaji se go ana landina fiugol bolon jam
a wo fay fi kawtal nay bangal do fuddito do ko no dette sungol o futto hollitan weddu ko faana mo fa be kawrina kala sukabe je kolbe wobbe le o do nokku fu ka hitani kande ba kontin de kebiton ti allahji ko piatton jamma ko sabi de wakkati fu kuran ngay di tagali de do nokule kedde mo kanko no gete Musa Haydare o gote lendi no ko tin ngad no gete sungo no futu gal ko sifi do he
yaa ni objectif
won fanda dum men diotata sini ayi suka be jokol be ana gara kawrita sabe ballon o ana peid nami ko ya dara naari fa badde be e kintinde be mo ana wayi lata de sababu sakkade bagobon yakub be en jogeti allahji sanne fu buri ko fawi do kabaru kuran wakkati joga projecteur ngaji amé gattaari di ampul ngaji yogaaji ana baayi sumude e matti ngaji yogaaji nenno wajibi non kina min bayta in ampul ngaji
ade example
waygalo min emila jonka do mi kaddata e sembe kabaruuji
non wori ali sise mbiyan kikida hande do kattel e kabaruuji di en joti suka be kaldo bayta le mali fe mangal mudu fadi be jafi en ko no bandirno do e sedd yowtere men en dirten tous o grendan wara solan do jeddi